Oh my God, Flick made it.
Grandmaster Techniques.
Oh yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, it's on chill. Yeah, 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 yeah. Bounce it, yeah. Bandy shot, shot on him. Show them holies that wake up like a nishidra. Bandy shot, rock on him. Leo echa chisha. Usilete dharau mtu mzima. Ingo manataka ishike mpaka china. I'm the sound chief, pia langu jina. Amenipa namba na simjui jina. Toto kifu wani lato. Ete nanipenda ni mungi iPhone. Opu kwa tuwe nshima hela. Salamu wenenda kampuka bako. Tena tuna kesha. Leo tuna fresh. Tena tuna kesha. Tena tuna kesha. Kaswira kamtoto njoni malize. Mavani ponde ponde ni uwe. Mwenzako nataka mini valide. Hey, why is it? Big on bang, I know like a mino, I swear. Bad on me, Nana can you go and I say. Big on bang, I know like a mino, I swear. Bad on me, Nana can you go and I say. Mamu nani wacha, Mamu nani wacha, How can I flash? Tena tuna kesha. Leo tuna fresha. Tena tuna kesha. Tena tuna kesha. Toto kifu wani lato. Ete nanipenda ni mungi iPhone. Oku kwetu wa shima hela. Salamu wenenda kampe babako.